lui mama jahera katete kurumuna samane no kaiengo kanungu yawa sami onge ngani sandore ya wajangolo ero korotagore herani bendo medore kiring sai wezi baby temane imit kanguru imit na hatote wani maliza nakala chafu nandika andiko ni nyaka insha ramba nyasezi kudanganya nyama mabia teri usengei o winter wera kimulo poka neno bia tingi gindegei
hatoti chamuko hatoti mena mela hatoti ukizungusha naishi wana hewa hatoti chamuko hatoti mena mela hatoti ukitingisha naishi wana hewa
wewe hatoti ondisore hatoti sungore neno nyiri mangento ginyalika japera Chumale, tendi kiwangi pironeka Wakikuona wanabaki wakishanga Vilo nazitoka wala iblanda Mini metekwa, napewa mahaba
Ay, 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 yeah Bulalo, I say you do it now Jabera, yeah Kama mtoto, napewa masiwa
Ay, 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 yeah
Bulalo, I say you do it now Jabera, yeah Kama mtoto, napewa
Hatoti chamapum, hatoti mbela mbela Hatoti ukizungusha, naishi wana hewa Hatoti chamapum, hatoti mbela mbela Hatoti ukitingisha, naishi wana hewa Hatoti chamapum, hatoti mbela mbela Hatoti ukizungusha, naishi wana hewa
Kama mtoto napewa masiwa.